Vaya allí.
Niko kwenye mataa ya mwenge, wewe uko wapi?
Niko Mbagala huko. Kituo cha Jeff huko.
Pay up. Pay now. This town has limited payment plans, few loans, and hungry moneylenders in droves. But city takes payment in flesh too, breath too, can fold your body until it becomes a crumpled banknote. Your curved back equivalent to a stack of coins. Jostled, knocked against each other. This is the price we pay for city. Karibu mjini. Asante kaka. Adabu. Usisahau kusema asante.
Asante sana kaka.
Usijenge urafiki mwingi na dereva. Lakini usiwe mkorofi. Usimshike sana. Na asipokurudishia chenji yako kamili, mwambie. Lakini usitumie sauti kubwa. Nimeshawahi kuambiwa mwanamke hafai kuwa mitaani giza likiingia. Sometimes wanajaribu kukubusu. Sometimes zaidi ya hilo, wanakuuliza kama umeolewa. Nimeolewa kwa miaka mitano. Wakikuuliza kama una watoto, jaribu kucheka tu. Cheka na weka simu yako sikioni. Kaza sauti. Sema, ndio niko njiani na karibia kufika nyumbani. Hakikisha kwamba amekusikia. Hakikisha kwamba amekusikia.
Changamoto zinatokea, lakini usisema kweli, uzazi Mwenyezi Mungu akujalie tu. Mimi mwenyewe nina watoto sita jumla, maana dadangu naye kafa, kaniachia mtoto mmoja na mlea, kwa hiyo jumla ni sita. Unafahamu? Inategemea na uwezo wako. Una kitu daladala. Una kitu, baba ana pesa. Mimi mume wangu kipindi cha uhai wake hajafariki. Alikuja kunichukua na bonge ya gari, alhamdulillah. Nimejifungua mwanangu huyo wa mwisho. Dada. Bonge la gari, lakini ndio kashafariki sasa hivi. Kama kwa fariki sasa hivi mwaka wa 4. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah.
Thank you.
Someone has spilled rose water in the streets. It has mixed in with cobblestone, urine, discarded banana peels, crumpled foil, and the belches of the open drain. Dirty water runs along the stones, like a leaking vein. She lifts her dress to cross the street, pulls the child she walks with, scolds them not to drag their feet, then enters the courtyard, the crossway where the bajaji park, where people pass and may be tempted by the smell of hot chapati. Only 200 shillings. The floor around is black from charred wood and coal. The other women come with their babies too. Wipe beads of sweat off foreheads. Serve hot food off of a plate of old newspaper. A map of oil. The municipal council has a board. Onyo, usishushe, usipakie, abiria. There are warnings. Do not park. Do not disembark. Do not collect. Do not sell. At midnight, their cloaked shadows climb into the back of the bajaji after a day's work. Climb into the back, into the dark cavernous mouth. Wipe crust from their eyes, huddle against each other, clutch plastic picnic sacks with thermoses of leftover hot spice tea and brown paper bags smeared with black grease. Ready to sell, to sleep and wake again. To endure whatever it is the next day has to offer them. And they offer this menu. Chapati, vitumbua, sambusa, spoonfuls of sugar. Maji ya vuguvugu for rinsing.